Okay, King Kaka. Nilizaliwa last so ilikuwa lazima niwe king, niwe last hope. Mother ku afford school fees, aku afford bar so, na kwa kili nili afford bars so. Tinis ku go green, sikuenda kwa bars castle. Master lyricism, na kwa bars idea so. But niliweka bars zangu kwa castle. Wacha vile wana test the feelings I kada so. Nilitaka nitoke Island, niende kwa castles. Chuo nilikuwa hard-headed na hard soft. Tulikuwa na unipe ya mbili ndio tukae sauce. Nikiride better kwa my mind niliride Porsche. Wacha vile Monday sahi na wa show be your own boss. Fizili kwa issue so ngumu kumaliza course. Nili stay of course nje ya class course. Cause mbuya kuwa sauce ya kuprovide super loaf. Hustler in me nikengia kikosh. My damn dunga tight, my boys dunga socks. Siku nilikuwa na shimo kwa my shorts. Nilichekelewa kwa daro, miki alini roast. Uzuri report form yangu ya kusema mimi ni toast. Kwa class Kennedy Ombima yuko hapo on top. Design ya single ya Okto. Wacha vile ma promoter sayona ni call me more. Na squeeze tuna kabodro moja na Mr. Cole Mo. Mike inavukisha boda, moga, da Baltimore. I kept running, ataka nilikuwa na running nose. Jirani anacheza wedo kwa Mariro. Mr. Lionel, pia dafu Mr. Carrefour. I mean ujasikia unasikia Mr. 254. Impossible ni myth, been there before. Nilikuwa na perform tu kwa kichwa boss, kesho carnival. Zanzibar kwa ma festival, sahi kwa mat au kwa my store. From my store naongea kwa ma conference so. Kasio hapo ni madem ni mwa friend zone. King Mr. Matata hii Kenzo. Mbaya kulia kwa flow na lia kwa benzo. Na handshake na prezo. Sio yule wimba, yule ana run steto. Boss, sio yule anaimba, yule prezo ana run steto.
I don't think that you get it. Do you get me? I don't think that you get it. Do you know what I'm really fighting for? I've been working every day, I'm just lifting up my status. Greens every day, now this fella's getting jealous. Shoes for my daughters, bags for my mama. Buying new cars, now they tell me I'm in danger. I'm just a man, I'm trying to get my hustle. I'm just a man, I'm trying to build my muscle. So don't try to slow me down, slow me down.
Fila yangu haikuwa na E, aongeza soma lebo. But wali ni feel manze, wengine wali ni baya lebo. Nyangile yetu ikazima, akukuwa na kero. Singe andikia nje, muni ilikuwa Kristo. Singe andika notes kwa simu, akukuwa na techno. Ata singe toka nje uloloku likuwa na chaos. Wacha vile niko na misemo zina nikuwa kwa malesos. Na maenjo zina niletea mapesos. Na nilikuwa solo, no tag team, reso. No man involved kwa ya lesbos. Lakini nilijua God win, kore de bello. Sayona die minister, mini otero. Mini otero. Minister, mini otero.
I don't think that you get it. Do you get me? I don't think that you get it. Do you know what I'm really fighting for? I've been working every day, I'm just lifting up my status. Greens every day, now this fella's getting jealous. Shoes for my daughters, bags for my mama. Buying new cars, now they tell me I'm in danger. I'm just a man, I'm trying to get my hustle. I'm just a man, I'm trying to build my muscle. So don't try to slow me down, slow me down. Don't try to slow me down, to slow me down now.